rest in peace.
Lift your shine radio. Mechiriba chata kampa wata di chambara.
Mbarachi ya sakwachi. We ata moze radio.
Ya kukola chetio.
Jenkana chino tasomo na kusonyiwa.
Amatumuli basimu niyo.
Uliona jempita. Akavira moze radio.
Chino chitalo niyo.
Uganda ni Mwafrika. Akavira moze radio. Nalimanyo musungu talumwa.
Wana watu wakawa.
Akavira moze radio.
Doni honest. Amasika kankulu kutokuvira dala mchiwanga. Abade munyuanyi right now kwe missing. Radio yange makula jemba depulirizanga. Facebook, Insta na WhatsApp nga wetuchatinga. Na Korea kwa kendi yako bloody nga wetuchiringa. Mwampita mtabani uwe luge iranga wetujokinga. Na tuambuse konga na chuwaka bloody wekwe nsachinga. Ulira nyike na emu kama chechiri mkwanga. Simancha kwala na yenze ntuse na okuwenga. Penali ya kubo na yesikeka na kasera. Sajiri wache taka ya dempa watali chambala. Yo! Rest in peace to you, my foreign soldier.
Moses Radio.
Ya kukola chi, ya sabwachi. We ata Moses Radio.
Ya kukola
chi, chenka na chi. No tasomo la kusonyiwa.
Amatumuli basimu
niyo. Uliona jempita. Akavira Moses Radio.
Chino chitalo niyo.
Uganda ni Mwafrika. Akavira Moses Radio. Nalima nyomu sungu taluma.
Wana watu wakawa.
Akavira Moses Radio.
Want to pack my shoes on your water with a simbute. Let you gamble best management checkers and I see manager fans in a fabunga unikirite. Chitalo nyoka kutabada kubonga koya chitate. Saliari mumuganda wange soja ya tuwe mute. Palaso kamini na wiso na bobi hawa sobete. Amuita taita baby gambo viva kendete. Rest in peace, death, no soul is dead. And every creature will test on death. The difference is when and how you live. No matter who and how everybody will live. One day you're gonna be in a grave. Full of death, you watali ya destrovu.
Ya kukola chi, ya sabwachi. We ata moze radio.
Ya kukola chi, ya kusomia
chi. Chenka na chi, no tasomo na kusonyiwa.
Ama tumuli wazimu niyo.
Uliona jempita. Akavira moze radio.
Chino chitalo niyo.
Uganda ni Mwafrika. Akavira moze radio. Nalima nyomu sungu taluma.
Wana watu wakawa.
Akavira moze radio.
Chari chigambo bugambo ne chisasa maze kwanga. Neye yogera anti singaba mwasa akawanga. Tuwegende lezevi gambo lumuvye tuogera anga. Oyogere chikusa nyusane enga aluo kwe chikavya. Zesimanyi walumbe vyo kolo wako weya gala. Sijukira bloody wange kwe tuale senda kauka. We left him there anga titumubise ya desuka. Rest in peace muganda wange. Ulichawe utinga walumbo nona nedonyo nesti mtaba ni waluga flow. Mulaba ne Fredo pawo mtambu za sene bunge ya kwano kwa kumbi. Ha, na ye walumbe.
Ya kukola chi, ya sabwachi. We ata moze radio.
Ya kukola
chi, ya kusomia chi. Chenka na chi, no tasomo la kusonyiwa.
Ama tumuli basimu niyo.
Uliona jempita. Akavira moze radio.
Chino chitalo niyo.
Uganda ni Mwafrika. Akavira moze radio. Nalima nyomu sungu taluma.
Wana watu wakawa.
Akavira moze radio.